Randu.
Randu.
Yeah. Hivyo nakumbuka kipindi nyuma unanifuata, wenzako anakuja naambia kwa unapendwa na ule mkaka, ta namba sikusevu kipiga simu usiku unakata, kipindi unaapa mchanga ukalamba kwa hutoniacha, kipindi unanipenda saivi umebadilika kidogo, hasira unanijajua ama ndo na mshipa, kipi west ya kupa ama kipi nkupe utaridhika, basti status weki picha yo sim street kantaje ishika, kidogo unafoka etu umechoka unataka ondoka, kwani misi yochosho kukusubiri kuto unatoka, hivyo na nice, nakupenda sana ama naogopa siku achana, mi naisi bado ujakuwa naisi bado unauvulana, kosa langu la mwaka jana kila muda unanikumbusha, wengi kuta simu sikioni uyo ni nani unazungusha, unazo uongo tuwa kutupwa ni lawama tusta tupwa, itina pupa kunipoza utanipa hela kusuka, got some nerve nigga. You think I'm cheap kisa tali umesha hit, unanza leta fix, you got some nerve nigga. Nigga please nakupenda ila unajisau, huko mtani nkipita wanandharau, mina sikia tu story flani unamtamani, ila jua likibuka haimanishi kwa lizami, kuna kesho wedharau, pendo husa unathamani, world is funny yeah ukiwa na wenzako la sitamani minkukutoko pikiako la nishependa moyo wangu tali wako la tunapoenda ntakwache tuwende zako na bati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati unabati yeah unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati yeah unabati yeah. Skia, ongea kwa sauti ili wakusikie, si unataka ujaze watu anione fiatu akurumie, unataka kuondoka nenda kwa ex wako fanya mrudie, nishakupa moyo kitambo kichwani ni usiningie we unaichanganya funa isi unatuchanganya, simu nikipiga iko busy tioni, naongea na mama usiku nkirudi unabana, dunia na weshwa sichana, unadai ni nasira, ngekwa nasira ingekwa lawama, why you tripping? Hapo mwanzo ataikwaga hivi likuwa mina wewe, story za nje ndani hazisikiki, kosa unageuza kibao na simu password kibao, hivi mama ujesikiaga ule na kipofi na mkono shiku imara, mimi sikuelewi sitayali nkona wewe, sasa wadeile unauliza hivi na mpango gana wewe, kwanza mistaki kuwae lafu na wewe utaki uchelewe, nagombana kila siku ni ubishi, chanzo ni wewe, unasema mtani vibaya na kutazama, miso player, miso chama, misi pende tezo drama, vyo nazani mini nyoka kila shimo tunazama, ukiona sipo yuenko bize, mishe tunawana sakazana yeah kongea ungea sukendaga uko saluni, mnapenda tumbea ila jua likibuka haimanishi kwa lizami, kuna kesho wedharau pendo husa unathamani, world is funny yeah ukiwa na wenzako la sitamani minkukutoko pikiako la nishependa moyo wangu tali wako la tunapoenda ntakwache tuwende zako na bati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati unabati yeah unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati yeah unabati yeah.